Sí. Wahenga lisema kizuri jisel na kibahu jitembeza. So I be doing it well. Don't make a chakula kwa meza. You thought I was taking an L, but me and my team we never. So now I be keeping it well. Baka waneke kwa jeneza. Iha sundo bado na chapa. So apo ndo bado tampata. Sivako ni jasho mifungwa milango ndo sahiko labo matata. Na hamisha madha kayole, mina mpele karunda. Siza mesha madha kole, na mini shaba ikanyumba. Ni izi mangoma natunga. Ni vele my time hupidi, na changanya rap na rumba. Na iweka mbaka na mugidi, nipike video muone kwa TV. Nishike na Ruby pia na Gigi. Akili ni nywele na zangu, wacha tu compare, tuone nani gwiji. Buda li daddy akanacha solo, kashindo jagani nda follow. Nikaanza kuslang makoro, nikaanza kuvaa magoro. Nikata kujam na soro, nikaanza maslang za yolo. Nikaanza kuhang na kolo, nikaanza kukam na mchoro.
Maisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade ile. Sichoki kutafuta na mimola hata niona.
Hata nikisota ndazishika one day. Ona nana Jali ya ghetto. Ona nana Jali ya ghetto.
Check it.
Ona nana
Kufika juu na fau jitahidi. Mziki kazi kwangu inanfaidi. So I don't care what they claim I'm hearing. This is what I do when I hold it down for my city. Tabidi, waju when it's in my biggie. And I'm feeling sorry for those who say that it usani hailipi. Kila siku ya wiki, napiga mziki, juu isha nipea kiki. Na misi kufichi, misi ridiki, mbaka mali ni miliki. So nataka manoti zijaye kwa koti, nijenge maploti juu mimi ni star. Dodoma, Nairobi, nilipishe kodi, Nakuru, Tumoshi, Malindi, Tuda. Ataka unitakiwe, ombi langu niwe uwe na happy day. Apa mambu nisafiwe, chuki kwa ni ita kupeleka wapi we. So the OG just roll up with a couple niggas and soldiers. Nobody can control us. We blowing over them borders. Ain't stopping till it's all over. Wait a minute, hold up. Them praises go to Jehovah. Them praises go to Jehovah.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma.
Na kunyanya sika kwa mtade ile. Choki kutafuta na mimola hata niona. Hata nikisota ndazishika one day. Ona nana Jali ya ghetto. Ona nana Jali ya ghetto. Ona nana
Jali ya ghetto. OG up in the place. Oh, na na na.
Chami ya ghetto.
Cheers.
Chami ya ghetto. Chami ya ghetto.
Wasafi Records.